to Alislama kude kamɓe andan be kabaru dinaji be be kulliti wi de korkan nafa neddo sanne kona iri bangal cellal mudun ka mbifa kora wajibi sina tawe jomunan haari cellal dum e tawe defu yimbe lobbe antona tan dokotore en jati katta be horde be tinnan ko mabbe be kora hono odo neddo goto mum kawrte mu tumbu tomo jabay inde mudun inde
j'avais de ces douleurs
na wala ana sattino e am sanne tawi mi hannay dokotoro am mi hannay sarabe am mi fuddi korka duhaabe sanne be bi kam hudum fu yoppima wadde dum dokotoro ma o hokkima yamirore mudum na bimbe min ka mi hallay dokotoro am jati bangal mudum mi yottike mo kanko e hore kanko do wi kam tawede nyaw gondo e ma o fu a jabi horden
hitani kande no nokko worino yimbele hewbe kanyen bi bawa horde be do yimbe lan iwro nokko no dete segu kajolo kanyen bomoko do be bi ko lati sababu mudun yo wayde harde cellal
le operation ni
min oppama el redu an chagal opugongol be bi kam mi era hakke liti jeegom ndiyam nyoloma fu dun sabi so min kam horta segu do min walda e yimbe korobe sabi estoma on nawdo woni am so mi sella min yewtuto hore am so tawi mi de wawi horde nandu so tawi mi wawa horde so korka ka witti yoppi kam dum min jeewam nyalade dimi heba e horde mudun be mi hore
so lo temene ko fe
anda kabaru dina be kulliti wide so jomu hara cellal wana wajibi hora ka jomu wana wawi ittude muddi hokka tampuɓe almami Musa Touré keɗɗe mo komo sifi do hen
aladi
Allah subhanahu wa ta'ala o holiti alquran mu awide nyawbe kanyu enka korka wana wajibe juude mu so be chantanama nyalade de be ngadi be kora e mudum de be kani horde dum so korka tin so tawi bami fa nyaw ko woni mabbe koka wana nyaw cello korka sami iwde dum mabbe nyaloma fu fecere kilo nyamirni be nyamata kambe hore be kani hokkude neddo mo wala bawdi dum darto darnde korka ma dum ana wodani yimbele nayebe dum jonka so neddo ngulo horde sabi nyaw na dun nayi wawa itude ko wi'a ko dum wana wajibi
obligatoire
kambe dogotoro en be du be kulliti wiide jomun hana horde so ni ana andi hara cellal sabi de dum wawi beedude nyawuji goddi anton kedde mo kanko nodirde Boubacar Nana Kassé yo dogotoro
mala su fond de diabète surtout
nyawuji hono diabète buri futo rawbe estomac na du ko tension neddo jipoto nyawuji boje nyawuji bernde henyere kanko nande mudum fayato nyaw yakku fuso tawi ana e neddo korka wana wajibe juude mudum
c'est du jeune du mois de ramadan
docteur Nana Kassé holli tiwirso ne ana wayro tinno wattana hore mudum hakkile so bami fa horidu haybanu golleji mudum gori o beydile hendu wido so jumana wayro fambe kudde kewde lantana nebam